isoko ya Nyabarongo ikemeje kuyikinda. Ishozi inganzo mu maganyanga nyiri u Rwanda n'Abanyarwanda abarukunda nimutabare rwenda kugwa mu Rwabayanga. Dufite indirimbo tutazi imvano kuko imvugo zirimo urujijo kuri nyako kukarigeho. Kureba inyanja n'amayobera murabizi, inyanja ituzura mu itumba ntita umuzizi mu mpeshyi. Inyanja yivumbura ntawe uyivuze, ikamira amazi ikamira ibyombo ikiyobera gikamiye. Inyanja yica ariko ntiyirituze kandi ntike mu butabera, ngewe ibyawe birangenze. Inzuzi zose niyo zijyana tubona ziruka buri munsi kumenya imvano zikatugora, nyamara burya zigira isoko zigira imvano ntabwo mbeshya. Nta mugezi rero utagira isoko, ndumva twese ariko tubizi, kandi isoko iyo ari yo yose bugitangira ari amaninda. Na Nyabarongo mujya mureba ni uko itangira ntabwo mbeshya, mbere ya mwogo hari amaninda. Nyabarongo rero ntabwo yambukwa n'ibirenge byo murabizi, ni uruzi urwishoro ruramujyana. Nk'umunyarwanda uvuka i Rwanda, ukunda u Rwanda n'Abanyarwanda, ndateza ibega abafite ubwenge kuko ubwana buriho none, mbona butwarwa na Nyabarongo kandi iteme ryo kuyitinda ryaratsindanywe n'abatwara. Nta mutindi dufite i Rwanda ku buryo atatubonera inkunga, uretse inkungu zizirata ko zizi koga na nyiramazi, zikaba zumva iteme dushaka ritari ngombwa ku Banyarwanda. Nyamara ndumva byaba byiza iteme rikinzwe tugatabaregeza ibondo bizira amazi. Ndita u Rwanda umubyeyi wacu, si ugushima niko mbireba, twebwe twese tukaba abana. Duhuje ururimi rero kandi turwumva twese rwose udasize n'umwe. Nugeretse n'izindi ntizaba yahashye. Nubwo dufite amoko twese dusa amasura, wenda uretse Nyamweru ubundi igihugu cyacu ntikigira umuzungu. Abo tubona uyu munsi bazutse vuba cyane bitwa abanyamahanga. Abashaka rero gushomoka mu ndimi z'amahanga nibo baduteza ubushyamirane. Ururimi rwacu tuvuga i Rwanda, Ikinyarwanda tukirye neza, ni ishingiro ry'Ubunyarwanda. Umugani rero ugana kariho murabizi, ururimi ruri rutanga urubibi. Abanyamatiku nibitonde dufatane umujisho ngo by'imyenda, dusigasire igitabo ntiducunde amatara abyara amavuta, rya tara ry'urukundo nta muyaga urihuha. Icyo gihe rero tuzaterura intango rutantande y'amahoro, tuyiterekere Abanyarwanda, nidusomera rimwe twese inyota izashira. U Rwanda rwacu rufite abana batatu rero ntandareka na rwabyaye kubera ubuso buto rutunze. Ndakwega ubutumwa Gatutsi ni abana b'Abanyarwanda, urwangano rero aho rwava hose urwamo rwaza mu Banyarwanda, upfuye kandi aho yagwa hose u Rwanda rwaba rubuze umuntu. Ndi muto cyane umariye imyaka mu bumenyi kandi ndi hasi cyane, ariko impano marira Imana imata cyane kureba u Rwanda. Urwa kera mu bihe ntazi, urwa none turi kureba, n'urw'imbere mu bihe by'ejo ni ugusenga dushize amanga. Ndabaza rero bakuru banjye b'abakambwe baciye ubwenge intango y'intambara mbona i Rwanda. Kuva kuri Gihanga wahanze u Rwanda ari nayo badukanye Gihanga, ingoma zose n'abami bose udasize n'umwe wabaye i Rwanda, iyo yaba arimye none ejo mu gitondo bugacyatanze, uzamba ari n'uko wabibonye cyangwa wende kuba bibwiwe. Urebe utirebye mu bwoko bwawe, aho uzarebe muri rusange nk'Abanyarwanda, gatwaga utuna Gatutsi maze umubiri uko wabibonye. Ntabwo twakwambuka Nyabarongo tugenda inkombe kuko nta nkoma nigira ndabizi, nta n'igitsinda gasanye. Ukuri kwambaye ukuri rero niko nyashaka ngashakisha, maze ngatanga inama mfite ku Rwanda ntawe ndwanya, maze abarwayi bakifuza. Ibyo ku Rwanda ngenda birwanya nubwo none bikiri ngombwa, ariko iherezo riri hafi. Ibya none ntawe ndibaza ndabireba, ntacyo wakora ngo ndijishe inkima yuriye igiti ndeba. Ubwoya bwose bwo ku mugongo kiri hasi narabubonye, imaze kurira igiti rero ntibuzikunda uko yakabaye. Ibiri mu nda nabyo ndabizi, irasura nkumva maze umuntu kugakwira hose. Yaba irwaye inzoka zo mu nda igatura amangaza ubudatuza, maze ituturika yirenga. Ntabwo rwose turi impanga ku buryo impano yaba impamvu. Ibya data ndavuga u Rwanda nicyo turwanira buri munsi. Nta muhanga mukuru wacu, nta munani yawe tuzi, n'umuhererezi muti wacu nta ngarigari yagabanye. None data ko nta munani w'umwihariko yatanze, tuzajyana tugeze ryari? Ninde rero nyiri uru Rwanda ngo rutere imirwi turebe, maze ubwa mu rupfiki Rwanda iyo ndwara iri nk'amateka? Mu muco mwiza wa Gipfura nta matwe y'inda birimo, nta bice, nta duco, nta munyarwanda wicunye. Ibintu byose bimeze neza, ibineza neza biturimo. Ndabaza urungano rwa none rufite imyaka 40, ndateza ubwega abafite ubwenge, ntera ubwema ngarura ubwenge kuko ubwana mbona ari bwose, kandi mfubyi n'abapfu benshi baturimo. Ninde wanditse ayo mateka ngo yane ntangire ntange inama? Kunga ubwoko hari ubwungu, birasa rwose kuvuga yuko nta bwoko buba mu Rwanda kandi indwara igaragara. Reba ubwoko bumaze imyaka itabarika, nawe ubwawe uzi icyo uri cyo. None wowe urabeshya umwana ko yavutse atagira ubwoko, wumve nawe icyo kinyoma. Ese ubwo urumva bifite injyana igaragara? kwitaka n'abazungu kandi rwose bazira kandi twabize nk'urumaku kera cyane batari bazi. Ntabwo mvugira ubwoko, ndavuga nk'umunyarwanda uvuka mu banyarwanda kandi ukunda u Rwanda. Twabuze urukundo rukunda abandi uko twikunda, niryo shuri turimo none rikabifungurwa ryaturenze ritere ryabona ishusho ryayigaragara. Amahoro arambye mu Rwanda rw'ubu ntabwo ashoboka simbabeshya, tubangamire u Rwanda rw'ejo. Ni nacyo nshaka ngo kibe intangiriro y'ubwiyunge buzira amakemwa n'amakenga ariyo yose. Ubwiyunge bwabo ndibuva mu mitima, nta ndiriko y'amategeko, nta ndishyi y'uburyo bwose. Ikibikoze tugiha Imana, imanza zose zihaza akato. Kuko waramuka yishyuje buri bwoko ibyo bwica byose butwara igihugu, rwose ndahamya yuko nta bwinshi bwaboneka bukwiye butanga ituze mu Banyarwanda. Ibibi byahise byo ni byinshi, kandi ndumva nta bwoko bwa bubwere kuko ubwandu bumaze iminsi, ni nayo icyorezo cyavuye, ni nayo mvano y'intimba ahubwo twese dufite mu nda. Inzirakarengane nazo zirazwi, ariko rero kuzira icyuho niyo mushinga uzana ubushake n'imbaruka y'imbaduko ndengakamere yatugabira ituze. Ninde rero ufite umutuzo n'izi ntambara zidacika abana b'abanyarwanda bicana buri munsi? Uwaba rero afite akaryama rwose afite umutuzo yaba atavuka i Rwanda, ndetse ubunyamahanga nabwo ntibumukwiye. Reba nsigaye ndi umwe kandi mva mu muryango ntazi umubare wacu, nibagiye imiryango yazimye buzira imbuto rwose aha muri Congo. Ushaka nyumve neza, twubake ejo hazaza twebwe abariho none rwose aho ni ahacu. Njye ndavuga u Rwanda rw'ubu ndi mu kureba, kandi ndavuga u Rwanda rw'ejo n'ejo bundi mbwira amoko yose. Inzira izana amahoro i Rwanda nshaka nawe ushaka ni nitagira ikoni twanze kumenya Imana rwose tuzeyuke. Kwicuza niyo ntango, kwicara ku gasandi, guca bugufi rero rwose ni nk'urwego rwagera ku ntego. Duhe Imana imitima yacu twese nta buryarya, maze uburyamirane bwimukane ikimwaro. Twange ibyaha biteze ibyago mu rwaturyaye, tube abana b'Imana ishobora byose. Bwa butatu butuye u Rwanda, gatwa gahutuma gatutsi, bubu butatu bwatowe n'ubutatu butagatifu bwo mu ijuru. Ijuru ry'iwacu rigaragaza imvura nziza ziri umuvundo, dusangire uduke dutunze mu musangiro w'isengesho. Rwa rukundo rutuye iwacu kandi ruri mu bacu. Ubucuti nyakuri ari umuco wicaye iwacu i Rwanda, maze igicu cy'iwacu gicumbi neza, urukundo ari rwo rukora byose rwose mu bantu bose. Ndamamaza urukundo nshaka mu Banyarwanda rwaza rusuka isoko nziza itagira isazi. Ndamagana urwango rwangana nta mpamvu, namamaza urukundo nshimagiza abakunda. Kuva kuri Gihanga kugeza kuri uyu munsi nshaka ko ab'ejo haza twakora agashya keza kazanye n'urukundo. Kandi si ngombwa imari kuko dufite Imana, nubwo nayo ari ngombwa ariko kuyikoresha byica abami benshi. Ingoma y'ahazaza ni ingoma ivuza impundu, si ingoma ivuza impanda. Ni ingoma iziri impuha, ni ingoma iziri ingona, nta ngoma izaba i Rwanda. U Rwanda bisambabwira, ndata kuri uyu munsi mvuga ntavuma umwanzi, nkumbuza abarukunda, nkangura abarushaka. Ni indiri y'urukundo, ni indamo y'abashonji, indamiro y'abakambwe, irerero ry'amahanga, ingarigari y'Imana. Si urw'abanyamashuri, ni urw'abanyabuhanga, ntabwo ibihangange birufitemo imyanya. Ndamamaza urukundo n'amazi yaduhanze, niyambura uyu mwanzi w'uyu mubiri ntunze. Nubwo nkiri mu bisi nasaba roho nziza, nkiga gukunda Imana mbanje bagenzi banjye bose, ndarebye ubwoko rwose kubw'urukundo. None se kwica umuntu n'ubundi kandi azapfa wenda azize uburwayi cyangwa se akagwa ahandi wowe ukamwirenza, urumva atari igihombo? Nubwo hari ibihumbi byinshi biturwa ngurwo, mbona hari ipfundo rigomba gupfunduka. Ndamamaza urukundo wa muzi w'ubugingo, rwego rugana iwacu mu ijuru ry'abakunzi, rya juru ry'urujeje rizira urwijiji ryuzuyemo urukundo ryatsemewe twese. Si ijuru ry'abajura, si ijuru ry'abakungu, si ijuru ry'abatunzi, ni ijuru ry'abatanga no ku duke batunze. Ndamamaza urukundo ndareka Abanyarwanda kwita ku myitozo itagigana urukundo. U Rwanda bisambabwira ntibwigeze rubi Rwanda mu ngoma zahabaye, nubwo ingoma y'isakwe izaba ivugira hose kandi ivugira bose. Abana b'Abanyarwanda gatwa gahutuma gatutsi bataramana ubudatana. Izaba igabira bose yigomerwa abatindi b'abakene bo hasi, itindi teme rikwiye ryambuka buri wese. Tuziyereka abazungu twambaye uruhu rwera, twicaye ku gasandi twese dusa n'inyange, twuzuye ubwitonzi, mbese ari nk'umutako utatse ku muteguro. Bazisomera barebe, bumve tutababwiye, bakore bikoresha bose bazira ibyuho, ndetse banihohora ku bana b'Abanyarwanda. hazabiri tanga azadengi wa kinyimana maji tilaporiayo yulide balire tuzahuruza mahanga kandi tutatabaje hazumu bare mwinshi rwose bibikirenga kubikira zikiza kizihira umuryango mwiza abanyarwanda ntagahora gahanze ni igiti cy'umuhanga kandi hari umurinzi wa muko badakonda ku kivumu cy'iwacu kwa sogokuri Rwanda niwo kuri gakondo abana bato baraha mujye mubibabwira babona tuzerera twiruka mu mashyamba rwose ntibazi impamvu impagarara ni zose kwangana no gukunda nabyo birabarenze turunguruka bareba twiruka tubahese inkuke bazihonyora dusiganwa n'amasasu bombe zituri nabi rikaba nko kurota nitugera mu Rwanda za modoka zihinda nazo bazazihunga rwose zikagahinda twebwe abafite ubwenge twumve ko tubahese atari mu mugongo no mu mitima yabo dufitemo uruhande uko tuzaba rero nabo niko bazaba duca bugufi rero twubahe iyaduhanze kuko ifite umugambi kandi kabiri hasi kwigaragaza hose abafashwe n'amahanga mu gihe cyo guhunga bagezweho imanza bagaca mu rukiko rwarukaniza ahandi bamwe bazataha baze bakuza imana kuko ifite ububasha mu byo yaremye byose ni inzozi k'uyu munsi kubw'amakuba ndeba ni ubupfumu bupfuye kubw'amakuru numva byaba ari n'amayagwa kuko ibiterabwoba byibasiye umuryango byisuka ubudasika nyamara rero reka mbabwire ni inzira nyabagendwa ku banyuze mu iri shuri batumye badasiba bumvira uwadutoye beretswe barareba batuze ibyiza byinshi bigomwa bataryarya binjira mu ruhando bahamya badatinya berekana amagorwa yibasiye umuryango bateri urusinga bubura telefone ijwi ryaduhanze ryongera kudusanga ryahishuye byinshi byo mu gihugu cyacu ndetse rinatubwira isubizo ry'urugamba kuri urugaga rwacu isezerano rusange ryongera kwizerwa rwose murabireba tubona ibimenyetso twakiriye umusanzu igasoza murabizi nta kibuga cy'indege kigeze kiharanga ariko agaseke kaho kaje gasose neza n'abatazi imana biduka kwishima si icyo gusa yatanze kamena neza ubundi yerekanye ububasha igaragaza urukundo ifitiye uyu muryango none muri iyi minsi mbona nk'iyo umwisho twagaze ku rugamba rwambariye isi yose twamukiranye inyanja umwanzaramangira abari bafite ubwoba bongera kwizera rwose murabireba ni igihe gito rero tukajya ku rugamba rwa rundi rw'umwisho rutuzurirwamo byose maze tugatabarwa umwanzi akaburi yajya gusa dusenge cyane ni iminota mikeya mvuze ko ari iminsi byaba ari nko kubeshya irya mukuru riraje twarigaye gutinda nyamara riratashye ntumbaze ingabo nyinshi ntumbaze ibikoresho ntumbaze uko bizaba saba umusumba byose akerekezo mu mwuka maze ugire ubutwari turasabwa urukundo twebwe abaruri hanze maze ubumwe bukwiye abakuriye mu kaga bukaba nk'umusinge twubakiyeho twese nitugera mu Rwanda igisomo ry'urukundo rizakurikira benshi kuko imbaraga zose ziri umubiri tuzi zizaba zibashwe hasi byose bikora Imana kandi vuga tukumva n'ibi bivugwa none twumva ari nko kurota mu gihe cy'urugamba bizabona buri wese marayika w'urugamba ngundi kumureba ntazacya batatabaye turizo ni mu Rwanda mutindite ne dutahe intorezo si inkizo intambara ni inkindi rwose si inturo ni ndinda abahiza umusizi mu mashyamba yo muri Kongo mugira Imana murakaramba.